ஹலோ
ஹலோ
ஹா ஒரு ஆள் afar number oo passwordkan kaaga dhiga dalba
aye maxaan ka dhigtaa ku yoro maga dhigtaa laba laba hal hal ka dhig
nabi toban koy toban sama
maya 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 labaatan iyo laba koy toban
okay labaatan iyo laba koy toban ma tibi mugu soo gaaray walaal u balaadhiyaaba mar haddaad aqoonsi keensataba
iyo
ku dhamaystira walaal u balaadhiyeen
mahadsan
wadaa mudan walaal.